boy.
Big, big,
mm-hmm.
A big sound up here, big tune.
Big tune.
It's just a feeling mbali when I put a foot up my pensi. Ya kote ni kopita ni shafangi waga mushensi. Fanya mwema kumendo naonekana mwizi. Ile kwako nimefika wendo shida na mindo mchizi. Nino mala, embaga ketu keserisa. Walibu omu enalwala, mbere ya lietisa. Uko not on fire, baby ekwe amalira. Unani kosha we mwaya, talifa washa zifata watu wache.
Nawe,
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 nawe.